ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
talatare jeenayi lewru jan février hitande 2016 jeenayi yamde soki do studio tamani miɗen tawa e les maisons de la presse bamo ko jettinonoɗo kabaruji ɗo yumar way galo on kumpititi wiide fa hannde bonnodayiɗen gondi e wadde le leydi meɗen ndi caggal ko ɗiwili saha ngal ko wakkati joni ɗo gondi e lañude le ɓaleere leydi ndi ɓande lewru décembre ɗu fa yettade hannden guɓe jeyadi koɓɓe wakkati fo ɓe pewna bonnodayiɗi fewtude e yimɓele gomɓe tomɓe honno ɗiɗo bonodaji gondi e waɗirde wakkati joni leydi mali ndi kañe leydi murtandiɓe fo ɓe kollitiwiɗe ɓe dettinan bawɗe mabɓe ɓe ƴeewa yallah hono ɓe kani haɓirde e ɓeɗo jeyadinkoɓe hollitinde wiide ɗum wono nuygal saria ley leydi meɗen ndi hollita wiyede ngal ɗo nuygal saria e ngal hani ƴewtede caggal ko kaldan e kawra ngal sinnina ley leydi meɗen ndi nde majjum kaw ko ministre kuminiɗo kabaru haggitere laamu ley leydi meɗen ndi ɓe kokkiɗiɗo kabaruji ɓe mbihi du gueɗano gondi e joɗɗinede wakkati joni o honno ɓe bamo koɓe murtiri keñannoɓe kulitiwide jangguinoɓe to tumbutuɓe to du butti keñan hollitinde wiide ɓe gaɗanto murtere balɗe tati so ni ɓe jooɓa ko coggu jobdiɗi mabɓe ndi le lewru janvier ndu nde majjon ɓe kulitiwide woɓɓe mabɓe antodo aɗa kani windede e cuuɗi sarwusi ɗi sakiraɓe ɗi wono kabaruji mawɗi min jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitinde wiide tan ɗum wono kabaruji mawɗi min jogini on ɗo hannden ɗi yoga e kabaru o hollitinde wiide fa hannde jeyadinkoɓɓe ɓe gondi e wadde bonadayi ɗi ley leydi meɗen ndi ko ɓuuri hewde e bonadayi ɗi furdu wala muɗum humpi ley ɗum wonono yimɓele ministre maɓe kañe armi maɗoɓe pewtita ɗiɗo bonadaji ɓe kollitiwiide sa ɓami lewru ɗum won décembre ndu yettata ñalawma hannde o ɗiɗo bonadaji ɗum won le yontere fo sa ɓami ɗi gaɗan le leydi meɗen ndi fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou
e ley lewru décembre ndu jokkolɓe tato machine mbina maire métande nde ɓe jooɗi noon damgal suudu radio tahannit balɗe seeɗan caggal muɗum to ñano toon ley wuddu leydi mali won camɓe dow poste gonɗon toon o sorrasi goto barmina e ɗiɗon woni majjuɓe jeyadinkoɓe ansardin mbihi yo ɗum golle mabɓe noon ley lewru ndu fa han to motti to gendarme en taton machine mbina e ley hakkille sorrasi en yo ɗum golle fedde ɓamtare masina noon gonɗuɗo e ansardin ley lewru janvier ndu ɓinguel leydi suisse béatrice stockli suutama nder tumbuto lawol ɗiɗoɓol caggal ko hitande 2012 ko fedde émirat du sahara gonɗuɗo akmi hakkille goto woni gadɗo ɗum heƴaɓe laamu ɓeɗum heɓi hen gueɗu mum saabi e ley lewru février ndu yimɓele ɗiɗo mbaɗɗiɓe dow moto daari noon massimminde procureur gaawo o fa ley galle makko goto e bandiji ɗi warama e ley on yontere o jaati woni ko sorase en mali nayo massimmbina to tumbutu e ɓatale ngallu gaawo yontere ƴaɓɓi nde nokku kiɗɗo ministrement gonɗo tumbutu to woni ko jeyadinkoɓe bombi e ley on wolde officier armé mali won massimminaɗo fedde akmi wihi yo ɗum golle muɗum no
ɓe kollitiwiɗe wakkati joni leydi murtan ndi kañe leydi mali ndi ɓe fo ɓe gondi rentinde bawɗe mabɓe fa ɓe ƴeweel hono ɓe kani haɓirde e ɓeɗo jihaddinkoɓe ɗiɗo kabaruji ɓen dokki ɗum kawrital mabɓe sappo e totoɓal gaɗugal keñon ɗo bamo koɗo ley majjum du ɓe kollitiwiɗe wajibi wakkati joni o tan ƴeewe yallah hono gueɗɗe fu mbawi rentinirde bawɗe muɗum en fa ƴeewe yallah hono ɓeɗo jihaddinkoɓe mbawi haɓirede ley nokku o keɗe kanko noddirteɗo adje to mbara ko yo ministre kuminiɗo hakkude en cam murtan ndi kañe leyɗele goɗɗo o ko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
ko yimɓe murtani waɗi ko ana holla wiide mali e maritani yo leydi wotiri no tarikiji ɗum haali fa hew dow majjum en gaɗi ɗi kulle kewɗe jaaliji meɗen ɗi foof gotum noon ɓiɗɗen jogani suggulla mawɗo banggal caɗele ndenagu leyɗele men ɗe e kañe leydi mali laamu mali o heɓa taƴorol miɗen gondi e mabɓe dartude kala ko wartirta jaam e deƴere
sakiraɓe oɗo mbali nettiri mijoji mawɗo e holla men bembal ande ngal mi noddirta phase facebook ngal hollitinde wiide kanko ministre kuminiɗo kabaru haggitere laamu le leydi meɗen ndi fa yetto yo yimɓele mballoɓe le nokku o keña ɓe gaɗi kawrital mabɓe ɗo ley ngal ɗo kawrital wakkati joni ɓe ƴewtoto yallah hono nuyɗe sariyaji ley leydi meɗen ndi kani ƴewtirede wakkati joni hono ɗum toggira le kaddal e kawral gaɗugal to alansérie so sinnina le leydi meɗen ndi le majjum du kanko ministre o holliti wiide wakkati joni ɓe gondi e joƴƴinde gueɗe ley nokku o fa ɓe ƴeewa yallah hono ɓeɗo yimɓele kani humirade kabaru sariyaji ɗi no kani weltirede ley nokku o keɗe kanko noddirteɗo Adama Soussouma o yo secrétaire général alto ministre humminide kabaru haggitere laamu ley leydi meɗen ndi ko haali dow hen to faccitago Mouhamadou Sama Sekou
ɗiɗo mijoji yo famin joƴƴina fedde furoba fedde ƴewtowo sariyaji ɗi service ministre uji ɗi foof yamirte hokkude hakkillaji mum min dentina ko heɓa ko foof hollude ɗum gouvernement o so gouvernement o ƴeewi ƴewti e jaɓani ɗum nden min kolloyan ɗum yimɓele service uji goɗɗi hono politique koɓe haalanana en service uji mawɗi mawɗi laamu o e guɓe kaftoje ɗe foof caggal ɗum min immina yimɓe joguiɓe faamu muɗum yo yaaha e région ngaji ɗi foof faccintidde ɗum sala goto foof andana ɗum nden min dentinan kasen ko heɓa ko foof holitoyde ɗum gouvernement o lawol gongol so nangui hakkille mabɓe nden min neldata ɗum suudu député en ɗum woni assemblée nationale
caggal do bomako do be koliti du won janginobe jande hakkunde er gombe tottum wurtobe du be puddi murtere mabbe yila kenen de do murtere be koliti do be kani wadde do balde tati hor wodi so be ngadi de do murtere be koliti sa jewi ile lewru janvier ndu fa yottat nyaloma hande be joba katon cogun jobdiji mabbe dile majjundu be koliti wir so ni di do himneji kuntinaka hore tan be ngaran wadde murtere de anda ka fuudo haadi kede kanko noddirte do Mohamed Akhisa o yo coordinateur du won janginobe gombe tottum wurtobe ko hali do hen do foccitaangu Muhammadu Samaseku.
Miten gondi e murtugol gilla lewru novembre ndu min neldi non talkuru gilla noga jeddi lewru novembre hitande 2015 mo le majun min kumpitibe kala ko min jiddi governor awoni kokkado talkuru ndu e ley talkuru ndu yo chadele de janginobe region ofu jogti dalla mo fu totte teddegal mudum yo gollobe kumni ngaji di beede e gollannobe furba be ngadan hakkile bangal darande tato bernde yo ko joddi di fuf yobbe wattu goto misal mum lobbu anni faado gonden do gollobe kumni ngaji di njoba ka tafun nayo bernde yo tottide ko taccha bangal amoko anni amen hande yo murtude hakke baddi tati tagal mudun min chalto dun hinnade golleji dadondiral sukabe lokkoy fande dañan ko heba
be kolitiwi dun on yamberedi dibe no dirta festival sur les Niger gondude e wadde to seguto sa jewi yamber sappo dido bangal wadi dun on leeyito lamorde seguto jaati ton dido yamberedi ngadi dido yamberedi di timmi ilale alan jabbino do le majjun hitande hikande be kolitiwi de ko etat d'urgence wodi en nokko o ko dun wadi so yamberedi kewdi keba e wadere to so be buyti dun on an ka jimi kanye ko nande mudu ka dun e tawel fu be ngadi ton kawrti mabbe jowide do fina tawabe kolito dokkule tarikiji boyde gonde le lamu sego le majjum kanko do non merto seguto holitir sa jewi dido yambereji dum walla sanne do won bangal kebal le lamu sego kede kanko no dirtu Ousmane Simé Gaw yo merto seguto ko halido hen do foccita Muhammadu Samaseku
kebal festival do mayo Niger o ana nafa ngalure segunde fasane jagotobe ciowbe rewbe li galleji e jabarnde fuf mati nafa mudum sabi dum kartal mangal ujunaji urinaji himbele yube nokkuji kewdi non sabi festival o inde segu yawti Mali yawti Afrique yo le adnor ndu woni ko indete dun ana holla wiide nafa festival o le ngalure segu ana yaaji fasanne ana hani dum beedene yakawere jogoro den festival o sobu min ko takimo ko yo wiide dum yalti e fi segu dum latima fi bibe Mali fu Mali
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekrab jawel lolo ne le reso ngaji meden di wakkar joni puddira do kaydo be kollitiwide sa jeewi majjer dum won roobel gobbe to kaytobe den no dirtenge legal segube kollitiwide be ngadi ton majjer tiagal ko ciukale mabbe pamaren gel duubi jeddi be mbi kanyu heddi le kasara lawul be darti faabe jide e lamo jeewe yalla hono be lenirton gendarme kuse ngaji dido yalla na ciako kasaraaji ngado yitondi be kollitiwide ko be darti yidde lamo o ko fe huune be keba e fa handen ciuru tangardan do gawodo be kollitir sukabe dido kanye mawdo goto ala jabbino do kambe cumiton suudu wotru ko be cumindur o suudu ko litawel wakkar jorobe naba makkaso suudu don wono nokku no dirtedo julo buguto gawoto le majjundu holitan wi'ed don mawdo goto goddo hakkun mabbe o kanyu wono lamade suudu wotorto yimbe le luwotobe gonno le hen tiagal mudo litawel ko cioggu lebbi di beeda ton ko dum wodi so o do kasara sami hakkun mabbe kambe luwotobe gombe cuudi gombe tombe ko be cumi dido cuudi ko do wala fu keddu le hen kaabe kollitiwde bonandaji kewdi ngadi ko yata milliyoji joyi sefa keddigle hen so wulute garanti min refaado kulikoro do do wonono suudu sarwusu hum nindu kabaru cialal wondo to kulikoro to wakkati jonoobe goddi e waddi ton golleji mabbe faabe jeewal honobe paabirto yimbele mawbe jogibe to nyaaw ciofe o wakkati jonono kaani faabirede fa yimbele yotto jogibe nyaawuji goddi leele be kollitiwde faabu gongulan hani waddi ton ko yata balde sappo dondibe gal musaddaji di yo laamu mali o sekrabe hollitinde wittan kabaruji moddi min jogino do nyaloma hande o sa bami ilale lewru decembre no fa yotto yo nyaloma hande be kollitiwde bonanda jaddi ko be lidum ya hatta idum eido ne sa halledi min indi wakkar jono dum lanni warde le wuddu leddi di jaddi mo etawede fu dum wonono ministre kuminir kabaru leddi el murtani kanye leddi min indi be kollitiwde wakkar jono be ngaran rentide bawde mabbe be jewa yallo hono be kaani gollirdi do golleji be kollitiwir sa jewi don suudu ministre humnidu kabaru haggitere lamu le leedi meden di be bi be ngadanno be ngatta fufaabe jeewa yalla hono be kaani wadirde le nokko suudu ministre humnidu kabaru haggitere lamu le leedi meden di be kollitiwir be ngadanno be ngatta fufaabe jeewa yalla hono nuygal sariyaaji di kaani wayli trede le leedi meden di le majjum micite de widdu won le kaldal e kawral tongangal to alanzeri to be kollitiwir di dum haani wadirde no watte fo dum wonono ko gede murtu be darti ko wakati jona be kuliti do ko murtobe bamako be ngadi murtere mu ende kuliti wiide jangenta ko gombe to tumbutobe du puddi murtere mu de ile kenya de do murtere na hani wadde ton badde tati be kuliti wiide ile lewru janvier du wonde ko be jobaka togu lebbi mabbe so ni be jobaka tan be kuliti wiide be jokkiti to murtereji mabbe ni.